runtii haddii aan jawaabta toos u gudan galo waxay noqonaysaa arrin horta shock dunida oo dhan ku noqotay. Arrintan oon la filanayn in lama filaan noqotay sababtoo ah oon xataa wax is-eedayn ama khilaaf hore sii jirin oo hal mar kusoo booda noqotay. Arrintan runtii waxay ka bilaabatay maanta xuduudda meel la yidhaah Galwan Valley oo u dhexaysa xuduudda waddanka India iyo China oo 4,000 oo kilomitir xuduudda ay wadaagaan ay tahay. Waana markii labaad oo muddo laga joogo, waa markii koowaad oo muddo laga joogo 45 sano uu dagaal dhex maro labada dal, iyada oo xuduudda ay xuduudda dheer wadaagaan oo 4,000 oo kilomitir ah. Runtii arrintan waa arrin isweydiin mudan beesha caalamka. Waxaan ka wadaa dunida cidda ka faallooda arrimaha securityga ama arrimaha amniga iyo dadka ka faallooda labadaba shoog baa ilaa hadda haya, wax wax badan ka qoray ma jiro. Laakiinse arrinta marka la fiiriyo laba dal oo populationka labada dan oo dad badan ah, laba dal oo labaduba nuclear ay haystaan oo halis ah, marka dowladda Hindiya waxaa laga dilay dalka Hindiya maanta 20 askari, iyada oo ilaa dowladda Hindiyana ku eedeysay dalka China inuu kusoo xadgudbay xuduudda. Marka dalka China weli ilaa hadda wax jawaaba kama bixin kama hadlin dhankiisa.
Marka maxay tahay waxyaabaha ay isku haystaan, maxaa keenay in khasaaro intaasi la eg ay isgaarsiiyaan, inkastoo aan shiinaha lahayn khasaaraha soo gaaray? Marka muxuu salka ku hayaa dagaalkan labada dhinac?
Runtii arrinta ilaa hadda lama garan karo, oo maadaama dispute oo xuduud khilaaf xuduudeed hore u jiray muddo 45 sano ka hor, waxoogaa dagaalo horena uu jiray intaanay heshiisii jireen oo gentleman agreement ama lagu heshiiyey dalka India oo eediisa wasiirka arrimaha gudaha maanta India uu sii eedeeyey. Wuxuu leeyahay waxay jabisay dowladda India, dowladda China, raalliaho dowladda India China waxay jabisay heshiiskii iyadaana nagu soo xadgudubtay, iyadaana xuduudeena kasoo gudubtay. Laakiinse marka aada fiiriso arrinta dalka wax ka faallooda arrimaha siyaasadda ama arrimaha amniga, waxay wax ka qoreen waxaa laleeyahay dalka India ayaa wada waxay dhisayeen dhanka xuduudda ah, wadadaas oo dhan dhaqaale iyo dhanka ganacsiga aan u marayn karo. Labada dalna maadaama yihiin labada dal oo koraya, labada dan oo dal oo ugu dad badan dunida, marka waxaan u malaynayaa un arrintu inay dhanka dhaqaalaha iyo maadaama challenge ama uu jiro tartanka dhaqaalaha loolan xagga dhaqaalaha, marka waxaa la odhan karaa un waa dhankaas wadadaas unbaa dhihi karnaa. Waan u malaynayaa oo ay China dareentay inay wadadaasi haddii lasoo gaarsiiyo xuduudda ay waxoogaa dhaqaalaha dalka India ay korinayso oo kobac ku keenayso.
Maadaama sida aad sheegtay labada wadanba ay yihiin labada wadan ugu dadka badan adduunka, laba wadan oo ku hubeysan hub nuclear ah, cabsi intee la eg ayaa laga qabaa in xaaladdu ay sii kacdo?
Wallaahi runtii marka aad fiiriso walaaca dunida ay ka muujinayso arrintan iyo arrintan oo kusoo bood ahayd, sababtoo ah haddii arrintan ama ay jiri lahayd provocation ama standansi ama media hore looga sii dagaalamo, dhexdhexaadin siyaasadeed iyo diblomaasiyadeed baa iman lahayd. Laakiin hadda arrintani dhexdhexaadin diblomaasiyadeed laguma simin oo arrin si kadisa u dhacday. Marka maadaama arrintu arrin si kadisa u dhacday tahay, beesha caalamka dabcan walaac weyn bay ka qaban, gaar ahaan wadamada reer galbeedku oo aaminsan haday arrintani fidda inay khasaaro badan oo dhanka in hubka culus ee khatarka wax gumaada oo nuclearka laysu adeegsado, taana ay ka dhalan karto khasaare nafeed iyo mid maal iyo mid dunida inta dhan saameynaysa. Marka walaac badan baa jira runtii meeshii laga bilaabi lahaana, inkastoo dareemi kara inay diplomatic journalist jiraan oo already bilaabeen, laakiin ayna hubin sidaa u bilowdeen maadaama oo dunidu walaac iyadoo haddana jirta dee dunida COVID-19 uu jiro oo dunidu kala xidhan tahay, waxyaabo badan marka saameynteeda way yeelanaysaa. Laakiin dunidu walaac badan bay ka muujisa runtii, inkastoo arrintuna kadis tahay.